Mike chick into one.
Yo, nagonga kick in your shit bila spear. He's a level chap, walk MC down there. A little bit of mangoya, pengo lako lina spare. Rest in peace, tangu here, siwa here tunafatia. Jino kwa jino kuna pengo East Zoo. Vila spoon inava feed inakua. Akata kiu kwenye kauli zini mbiu. MC jina tu, sina hata taxi. Kajesi di kijenke juu, Mr. Opinion. Wacha ni kudifiti kwa fakti. Michano balistiki na wa-attack fast quick. Mziki sijithiki vipi ni bakisha viki. Hata go slow mo nitapanda kama jeki papu vaza marifa nimesha ni manufaa saifa butilon gram taa nikivaa wanakali yeah.
Aina kutega no, aina kukuna nazi lodi ni swing za kijambazi. Na kesha bila wazi mzazi natuwa nafasi kwa snitch mdomo mlefu mwacha disi. Ana kili pupi kima wazo mbali ya fiki. Masha ni harakati na vojipanga ndo wakati wa ujanani. Sungo jeuzeeni wa kiswahili kambali. Hii mashine zaidi ya gari na chapa kazi haina swali. Let's slide the game. Sifanyi kuza sura kama bitos na madem. I'm the ordinary rapper, hustler, sina pupa. Every time, every stage mina chumpa. Kwenye msafaro wa mamba hata kenge wa wakosi. Kwangu mzuka, som kosi kama kipa daka kosi. Iri dongo, som sosi. Yeah, hii michano anaikubari. Na wakonga pako anaigo na nikubari. Mimkari ndo mano anaiga niga. Sikia napo flow, wanaku wanomwa raw. Anajis mina mjisi fake MC a Tokyo Fest.
Hit the echo jest in the beat, wanna beef, then stay on the diet. Mr. Banker still scared of a stranger traumatized by the danger. Now skeletons being used as a hanger. Now let me put my coat on top, skeleton, middle finger. They kill you cause you're boring. Now let me pass with my concho whiskey. A crazy high BTZ, mix a whiskey. So my rhymes signify and my bras amplify. My flow just multiply, do you need to verify? Need a Tony Hebel specify. Now take a breath cause you're low in your health. I took my own path, so I took my own oath. All the fake gonna feel my rust to the last breath. I'ma make sure that it's from this place. Blow their abyss, now I leave them no defense. Now I'm living with my briefcase cause I want this case. One verse, no nonsense, nigga.
Yeah, Mic check. Nipo studio nafanya show for show. Si uzi wala kununua sura bro. Yes, yes. I'm hard to the core. I'm on to the next. All I need is more love, more dough. Degree kweli pesa. Ngama karatasi ya nakwara nafsi. Mungu yupo nasi. Uwe pasta ama rasta. Haste haste ni bora kuliko pasta pasta. Mchaka mchaka ndivo tunavo kipaka. Pande hizi cheka mngatwe. Gusa unate. Tanua haste haste. Atakamu na cheza karate. Utaliwa mate na ukitoka lazima udate.
Mike chick into one.